Hosea 5 verse 1. Izwani lokhu lina bapristi, nilalele ninandlu kaIsrayeli, nibeke indlebe ninandlu yenkosi, ngoba ukwahlulela kukunina, lokhu nanilugibe eMispa, nenethe lenekwe eTabori. Verse 2. Abahlubuki bashone phansi ngokuhlaba kwabo, kepha ngingumlayi wabo bonke. Verse 3. Ngiyazi mina u-Efrayimi, u-Israyeli akafihlekile kimi, ngokuba manje u-Efrayimi ufebile, u-Israyeli uzingcolisile. Verse 4. Abenzi izenzo zokuba babuyele uNkulunkulu, ngokuba umoya wobufebe uphakathi kwabo, noJehova bamazi. Verse 5. Ukuzidla kuka-Israyeli kuyafakaza ebusweni bakhe. O-Israyeli no-Efrayimi bayakukhubeka ngobubi babo, naye uJuda uyakukhubeka kanye nabo. Verse 6. Bayakuhamba nezimvu zabo nezinkomo zabo ukuyofuna uJehova, kepha bayakumfumana umonyukile kubo. Verse 7. Bamkhohlisile uJehova, ngoba bazalile abantwana abangabafokazi, manje inyanga ethwasayo iyakubadla kanye nezabelo zabo. Verse 8. Bethani umtshingo eGibeya, necilongo eRama, hlabani umkhosi eBheti Aveni, basemva kwakho Benjamini. Verse 9. U-Efrayimi uyakuba incithakalo ngosuku lokujeziswa, ngazisile izizwe zaka-Israyeli okuqinisekileyo. Verse 10. Izikhulu zakwaJuda zinjengabasusa imingcele, ngiyakuthulula phezu kwazo intukuthelo yami njengamanzi. Verse 11. U-Efrayimi ucindezelekile, uxhotshoziwe ekwahlulelweni, ngoba wavuma ukulandela umyalo oyise. Verse 12. Mina-ke senginjengenundu ku-Efrayimi, nanjengokubola kuyo indlu yakwaJuda. Verse 13. Lapho u-Efrayimi abona isifo sakhe, noJuda isilonda sakhe, u-Efrayimi waya e-Asiriya wathumela enkosini uJarebi, kepha ingeniphulukise, ayinakusipholisa isilonda senu. Verse 14. Ngokuba ngiyakuba njengengonyama ku-Efrayimi, nebhongo lengonyama kuyo indlu yakwaJuda. Mina yebo, mina ngiyakudengula bese ngimuka, ngiyakususa kungekho ophulayo. Verse 15. Ngiyakuhamba ngibuyele endaweni yami, baze bazithwese icala labo bafune ubuso bami, osizini labo bayakungifunisisa.